Ngiyohlala ngikukhumbula ngaso sonke isikhathi wena sithandwa sami. Ngiyohlala ngikukhumbula wena sithandwa sami.